ndikhulile ixesha lihambile ndigoqoza ndodwa mna ndifasisithukuthi ezinkhulile ixesha lihambile goqoza ndodwa mna ndinesithukuthi
all the time on the grind you went over time don't for mine all the time on the grind you went over time don't for mine It's been a long time coming. All my life I've been hustling. I don't chase the bag for nothing. This is for umndeni wami. Sesizophuma enhluphekwe singene emnothweni. Sizikhiphe ematyaleni sithi esikhaleni yeah yeah. Can anybody feel my pain? Hardships tend to play with my brain. I'm feeling down in a private jet plane. Broke the rules and little fat Mary Jane. No days off, I gotta stay strong until it pays off. Till the money
all long. The time, on the grind, doing overtime. Going for mine. All the time, on the grind, doing overtime. Going for mine.
All the time,
on the grind, doing overtime. Going for mine. All the time, on the grind, doing overtime. Going for mine.
Mna ndisipushe lisimokolo sam. Mna ndisikline likhobolo lam. Mna ndisipushe lisimokolo sam. Mna ndisikline likhobolo lam. Zininzi iintsuku ezidlulileyo ndidliwa zisithukuthezi. Ndihlala ndikoqoza kubetha umoya ezingubeni ndisiphethukela. Yonke into ndiyazenzela, iimpahla ndiyazihlambela, ukutya ndiyasiphekela. Ikhobolo lifuna ukuhoywa, ingaske ndingaphangela, ingaske ndingalitshayela. Ndisipusha kancinci, kancinci isimokolo sam. Isimokolo siyasinda, liyaklineka kancinci, kancinci ikhobolo lam. Lona ikhobolo liyaklinwa. Iminyaka ehambile, umfazi uhambile, iingxaki zindongele, ixesha lihambile. Iminyaka ehambile, umfazi uhambile, iingxaki zindongele, ixesha lihambile.
All the time, on the grind, doing overtime, going for mine. All the time, on the grind, doing overtime, going for mine.
All the
time, on the grind, doing overtime, going for mine. All the time, on the grind, doing overtime, going for mine.
Mna ndisipushe lisimokolo sam. Mna ndisikline likhobolo lam. Mna ndisipushe lisimokolo sam. Mna ndisikline likhobolo lam.
Overtime.